kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia, nipeni tu muda. Msinikatia tamaa wana, msinone mkuda. Mambo atakuwa gudan, kila kitu buruda. Ndo mipango ilivyo na katafu inakuja. Nyama shuhuda na pambana si utani. Ndo maana jichanganya sijifungi tu undani. Mini mtu wa maana ni serious sultani. Kuna majabu nitafanya suni kweni na amani. Sometimes mwendo wa kijeshi na nyota begani. Nafungua map na sachi mwenye keshi zangu nani. Na hey, mwenye keshi zangu nani. Washajijua nye keshi zangu kina nani. Jamomba sana sagodi afungue hizi pattern. Riski kipiga hoji suliza what's happen. Kitema mgodi melekezo tona kwenye caption. I know me so mnyonge and my time is coming. Na watu watona donge but my style let it shine. Nisha smango sana mtani kisa showbiz define. Ila mungu fundi na jayo ni perfect design.
Mengu tuwe happy no. Good seasons coming so forget before. After hustle for she's for sure. Yes for sure so get ready for show.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kudro tuza halo na niswala la wakati. So inshallah suni Daudi na angusha Goliati. Hata kwa titi fotati na jua picha upati. Nuna nilewa aundo paka tushikane mashati. Kiona na tabasam juwa siku shiba nilivokula bati. Shandiri kapo kutulia subiria lizati. Shavuka vigingi na vitimbu kwenye ringo. Shatega mitego ili wanilipua na wanipati. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Kwa hili lazima tumuvu chengara sana sharubu. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Ni mwendo wakula vichwa mpaka vibaki fuvu.
Mengu tuwe happy no. Good seasons coming so forget before. After hustle for she's for sure. Yes for sure so get ready for show.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.